M1s. You went crazy on this one.
Kama cha kwangu nipewe, haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe. Kama cha kwangu nipewe, haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe. Uso mbuzi wa mei, kama na changu ni pay. How many days taki kusikia kama na changu potea. Mood swings kabembea, najue ya mekupotea. Tribe yangu ni mzaramo, hutuneza kuongea. So, deni ni deni kikudai mimi, wakijia wenzangu ni shida. Sia tucheze na kama kitao kucheza na cheza na mira. Gears na change ya ngani, huko chini ni shigi ni shida. Kama na mdai for it, so kasa kilipa dadake for it. To the next chapter, hype touch rap, that's better kishisha container. Kama kawaida, mwendo ni wangu, wangu, mseme sikusema. Uwe mazane kunyenyo kemtema, diza na kula bila kuimenya. Mazi za Kenya zinakufa, eto nasema mina kaka mkenya. Usfe kisa mboga, zipo za kumwaga. Fresh kidogo na nadina kite, raga, raga, raga. Pati kidogo minyama, kinyamba, tunachomba, tazanyo wa chaga. Bitch better hope my money na kuja na don kukota mazaga. All right, kama cha kwangu ni pewe. Haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe. Kama cha kwangu nipewe. Haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe, kama cha kwangu nipewe.
Hey, niko na lunyo kwa phone, tuko za mbuzi ni wewe. Kama cha kwangu nipewe, yo. Heni ndo zangu ni lewe. Habibi ni wangu mkewe. Wretch, kosewe, kosoe, kosewe. Pizu din. Loyo, 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 loyo. Niko zone, tuko stone, si concert, kam ni kushow. Hini musta mwezi ya four. Chana chini, bonga na flow. Kujiji, bongo abroad. Hizi ndome na bonga na god. Mashallah, pizu na pende, ra, ra. Asla, usiku mchana na nga. Sheng kwa wingi, wasafi lazima wanga. Chokora, hizi streets ni hamu na gun. Nipodana tu masala, Zazibar mnazi kwa ba. After that, nagena pa, bila shamba bado na la. Lazima, lazima, zango nipewe. Minifisi skachi tama, so lazima nipewe.
Kama cha kwangu nipewe. Haijalishi, kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe. Kama cha kwangu nipewe. Kama cha kwangu nipewe. Haijalishi kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu nipewe. Kama cha kwangu nipewe.